Nijifiche ficha nini na cheni tunire manja nazarani mbaba kumbe mpaka marikia napenda na montana napenda machizi boto napenda na warambesho napenda wanapenda na uliza nini na yonuko kumbe masena najifusha na uliza nini na yonuko kumbe masena najifusha Kushken, 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 ya kushken, 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 ya kushken, 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 ya kushken, 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 kushken. Call me Mr. Kush.
Kush, kush, kush.
Call me Kush Guy.
Kush, kush, kush.
Kush inafanya ni boss.
Kush, kush, kush.
Nikomeshe mamlo.
Kush, 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 kush.
Ha. Ninapovuta inanuka na harufu kali kwa kiti ya machizi moto akiwasha nyungu anakasirika hey everybody say ya ponze ea inaomba nipige pastembe za mea so ukivuta ule ndika uwezi utaganda ngi utaitwa kama uski kusheve sing to me watakoma laundi hii nishabusi nana ni hey gazi see me nika puli puli kush
asa nijifiche ficha nini na cheni tunire maja nazarani Mbaba kumbe na mjomba shomi anapenda Nkoba kife anapenda Nazigi mali anapenda Ndeko disuza anapenda Anapenda Na uliza nini na yonuko Kumbe masela najifusha Na uliza nini na yonuko Awalambesha nazivuta Zoto futa 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 me and you
Kush
Alafu kushika boje fungua kikisha unechambua vumbi na tunda natoa sio mchafu ukila kushi unajua kushi nataka usmart mda wote unatupia kipiga bafu sasa jiona umekuwa kushi nataka bidi ongeza unje tusua mamen ndani kela mtani boa sipendi eti budani sira kushi weekendi mchumba mwingine simpati bila vichenji ah mikwangu naona kushi ndo mpenzi kwa maana na mnyonga nyonga Nampiga denda, mixa namputa Kush, kush Nam nyonga nyonga Nampiga denda, mixa kumputa Kush, kush
Kina majina mengira Kush number one, number one, number one, number one, number one, number one, number one
Toka enzi za juba Kushina itwa msuba Enzi zo gali ya upandi Kushina itwa bandi We futo wepata mshawasha Mara mikita chalusha Wame sahau kama kipo kire Imoro kama kipo kire Ikire, ikire Alichofuta pande sere Basi usiombe kishie We mara mekina kishoya Usiombe kishie We ngino anakita sinde Usiombe kishie We ngino anakita Ibaba cha 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 ukucha Kusha Cha Cha ukucha Oyawe nipeni washe
Cha ukucha
Chiziboti nipeni vute
Cha ukucha
Omasera nipeni washe
Cha ukucha
Chiziboti nipeni vute
Cha ukucha
Nauliza wapa naziwasha uko Twende jabu na ifuko Weka tuweke uko Mpaka mabiboko Na kinondo nyuko Kizazi jeuli uko Itike libigi uko Iwatoto wakawe uko Na msasa nyuko Iwatoto wazuna uko Na kambingu muko Watoto wasowe toko Na sitisha doko Team kibabe uko Na kita kitoko Na maharo stoko Mwana nyama loko Watoto wa Vegas uko
Mpaka washa 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 wake Puliza 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 Kote kuya Walambeshwe zangwa Ewa cha washo nangwa kushke
The mixing by X2
M Records.